Magufuli kio pose. Wanyango mewafuta chozi.
Genie X66.
Eyes. Serikali, finally. Tumekupata jebu sende bal nasi. JPM, finally. Umetimiza adu sende bal nasi. Kula na kupa kila mara. Umebolesha Kigoma na Mtwara, Mwanza na Mara, Iringa na Manyara. Hata tukiwa mishemishe, maendeleo twayaona sana. Madaraja ya kutosha, barabara zimebebana. Mshua baba, master baba, asante baba. Uchumi unapanda, Tanzania tunajivuna.
Ukiwa na wivu
tunajivuna. Tunajivuna,
tuache naye.
Tunajivuna, Tanzania tunajivuna.
Mkiwa na chuki,
tunajivuna. Si tunajivuna,
tuache naye.
Tunajivuna.
Magufuli kio gozi. Wanyango mewafuta chozi. Ufisadi umeutia pozi. Uchumi umejiova lozi. Wananchi si tumekubalio. Wendo simba mkario. Walo kubipwa wanasalio. Luma baba mwendo mkario. Hata tukiwa mishemishe, maendeleo twayaona sana. Madaraja ya kutosha, barabara zimebebana. Mshua baba, master baba, asante baba. Uchumi unapanda,
Tanzania tunajivuna.
Mkiwa na wivu
tunajivuna. Tunajivuna,
tuache naye.
Tunajivuna, Tanzania tunajivuna.
Mkiwa na chuki,
tunajivuna. Si tunajivuna,
tuache naye.
Tunajivuna. Tanzania tunajivuna. Tunajivuna. Si tunajivuna. Tunajivuna. Tanzania tunajivuna. Tunajivuna. Si tunajivuna. Tunajivuna.